mwene data se ahangaho kuye mwiki muri inyigisho
aha Yesu Kristo yashakwerekana yuko yaziye mbere na mbere abisiraeli ubwo rero yamufasha akamukora ibyo yamusabaga byajya gusa n'umubyeyi utanga ibiryo by'abana akabihimbwa ushobora kwibaza ukabona yuko igisubizo cya Yesu cyari kibi cyane Yesu Kristo yarakunze umugore kandi amubabariye ariko yashaka kugira ngo arore kwizera kuko kureshya nuko umugore amusubiza ati niyo tuvungukira tumanutse ku meza y'abana tukagwa imbwa ziradutoragwa yari yicishije bugufi cyane ndetse yitanze ku buryo yagomba gutwara utuvungukira utwo ari two twose Yesu Kristo rero yaziye buri bwoko ubwo ari bwo bwose buri gihugu icyo ari cyo cyose kugira ngo abantu bakizwe
mwene data suragira ngo aha Yesu yigishaga ivangura ry'amoko oya
nkuko twabivuze muri iyi nyigisho yashaka kugira ngo arore kwizera k'uyu mugore Yesu Kristo rero amoko yose arashaka kugira ngo akizwe ntabwo ari abanyarwanda gusa yewe si n'abarundi waba uri umuzungu waba wirabura waba ufite diguri nyinshi waba uri umutindi waba uri umunyabwenge buke ntabwo Yesu arorera muri ibyo byose ariko arashaka umutima umushaka mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya gatatu umurongo wa cyenda haratubwira hati umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinze ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka ahubwo ishaka ko bose bihana ni ngombwa rero kugira ngo twese wamenye ukuri tukugeze ku bandi ngo tuye ku gishushanyo cya 22 Yesu Kristo avuye Tiro yagiye Sidoni nuko bamuzanira umuntu wari ikiragi nuko abwira Yesu Kristo bati muramburireho ikiganza akiri nuko Yesu Kristo afata wa mugabo amukura mu ruhame rw'abantu nuko ashyira intoki ze mu matwi y'uwo mugabo nuko amucira afata n'ururimi rwe nuko areba hejuru avuga ati kinguka nuko umwanya cya kiragi gitangira kuvuga no kumva nuko abwira abantu bose bari aho ati nimugireho mubibwire ariko kandi bavuye aho bagenda babikwiza hose nuko bagenda babwira bagenzi babo bati nta kintu adakora yewe nibipfa amatwi na n'impumyi na buri kimwe cyose aragikora kigatara